E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā upoko kōrero o te wā, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi, kua tai atu te minita i ngā take aorere a Nanaia Mahuta ki Amerika. Anā ko ngā kōrero o te wā, mo te kōwhiori kei Wainganui i a tātou, me ngā tai pitupito hākinikina e whai ake nei. Iangitū tāna haere ki te rāwhiti wāinga i ngā rā tatanei, i naia nei, kua tai atu tō tātou minita i ngā take aorere a Nanaia Mahuta ki Amerika, me te aha kua uiuitia ia e te ratonga karere rongonui o reira e CNN. Nā Peke Anderson o CNN ia i uiui, ā he maha ngā take i ā te kōrero hia, pēnei i ngā tatauranga kanoārai e hāngai pūana ki a ngai tātou te Māori. He maha ngā hui a Nanaia Mahuta ki roto Washington DC, ko teta hui nui, ko tērā ki te hekere tari matua o Amerika. Anā ka haere atu ia ki Ottawa i Kānata, i mua i tana hokinga mai ki Aotearoa nei. Nā, kua mate he tangata i te mate kōwhiori i ona tau 50, no reira i tēnei wā nei 41 ngā tāngata kua hinga ki te pō i te ngau a te kōwhiori i a rātou. Mēnā ka tirohia ake e tātou ngā tatauranga o te wā, 215 kiehi hō i hua ake i te 24 haora nei, ko tahirau 96 kei tāmaki makaurau, ko te toenga kei ngā rohe o Waikato, te tai tokerau te moana a toi, te waiariki me mana watu. Nā ngā tatauranga o te 24 haora nei ka eke tā tātou tapeketanga Delta ki te fitu mano 268. 28 tūroro kōwhiori kei te hōhi pera i tēnei wā toko ono o rātou kei ngā wāhanga whā omo omo. Nā ko eke taumata tātou te Māori i roto i tā tātou whai kia kano āraiti a tātou. Ara 80 o te iwi Māori e āhei ana ki te whai te kano ārai kua whai i te pūerotanga tuatahi i nai nei. 65 kua whai i ngā pūerotanga e rua. Nā, hei tērā wiki ka uru te motu ki te pūnaha ramatoru, ā, kāre roa a muri mai, ka tūwhera ngā kēti o tāmaki, kia puta ki waho, kia kuhurā nei ki roto. Hioi, kei te māharahara tonu ngā kaitoranga pū Māori ki ngā hapori tua whenua Māori, kāre anō kia tino whai wāhi nui ki te kanoārai, hara, kei raru nui rātou i te taiā nifanifatanga o ngā manuhiri o rohe kōwhiori ki a rātou. Hei tā Marama Davidson o ngā kākāriki. Kei raro tonu, ngā tatauranga kanoārai mō te Māori e putu ana, hei tāna, ka mahu e tā te kāwanatanga whakamātautau i te pūnaha ramatoru, i mua i te āta whakatau i te rā, e tū mai ai taua pūnaha. Nā, kei te hanga mō kihirongo ā Māori, te ropu wāhine Māori toku i te ora i te kauwhata, hei tuku mā rātou ki ngā rohe o Manawatū me Tainui, hei tā rātou he nui ngā whānau e ā wangawanga ana i tēnei wā, nā ko nā no hoki te hiahia kia whakapiki ake i te wairua o te hapori. Hei tā ngāreta paiwai o te ropu wāhine Māori toku i te ora, kei roto i ngā rongo ā Māori te oranga mō ngā whānau i tēnei wā uaua o te kōwhiori. Hei tā ana mai rāno e nei rongo ā e hāpai ana i te hauora o te Māori, ā mohoa tonu nei. Nā i hua ake he take kaikiri roto o tautahi i ngā rā tatanei, i nā koa i whakairi pānui tētahi tangata, he whare rehi hararea tōna, e ki ana kau e kōrero Māori roto i tēnei whare, kaua hoki e whakahua i te ingoa Aotearoa, a neira a Meng Foon, kōmihana whakawhanaunga a iwi.
Ka mōhio tātou anō, he kaikiri kei te Waipounamu, he kaikiri kei Wāinga tātou tonu, ka mihi atu ki te tangata ka whakamatāra ki a ngai tātou tēnei pānui ki te nuinga. Hoi anō ko wāku nei whakaro e takahita mana o te ao Māori nā te mea, ko tēnei te whenua, he whenua Māori tēnei i te tuatahi. Ko te reo tuatahi o tēnei whenua, ai, ko te reo Māori anō.
Nō re re te iwi, koe ranga tai pitupito kōrero o te haora e whai ake nei ko ngā hā kinikina.
From November 28th, it'll be illegal to smoke in cars with kids present.
I did it for my 9 mokopuna.
For my kids.
Our tamariki.
They are healthy.
Helps them flourish and thrive.
What could be more worth it?
Drive smoke free for tamariki.
Mō ngā pitopito kōrero o te wā, tirohia te pai tukutuku hou, ara www.irakatiwatenews.irakati.com.
Kua mihi a whakamutunga atua Damien McKenzie ki te kapa o pango kia pai ai tana huri ki ōna rā futupōro hō ki roto o Hapāni. Kei te hoki mai te nuinga o te kapa o pango ki Aotearoa nei, engari kei te haereke a McKenzie o te kapa rangatira ki Hapāni kia timatai ōna rā tākoro ma Suntory Sun Goliath. Kei te whakakapi ake te uri o tūwhare toa i te tūranga o Bowden Barrett, nā te mea kei te hoki mai anō a Barrett ki Aotearoa o tira ki te kapa kahurangi mo te tau e tū mai nei. E hari te mea i whakai te ue pūwhutupōro o Aotearoa ki te whakatārewa i te kirimana a Damien McKenzie ki a rātou ia i Hapāni. Nō reira, hei te tau tītoki rā nōpea, ka hoki mai anō ia ki Aotearoa o tira ki te kaparangatira. Koe rā ngā hā kinikina o te wā ki ora tātou.
Nā nō reira e te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngu.